the license of Emwanyi. There is no license. I had this cathedral was telling lies about that, but I sent a message to somebody that he should stop that nonsense.
Tewaliwo license ku balimi be mwanyi era president ya ulidenti katikiro wa Buganda yabadde ayogera ku kintu ekyo
naye abadalimba
ntikatikiro wa Buganda yabadde alimba nti no waliwo license eyabalimi be mwanyi naye yawerezo obubaka nti ekintu ekyo tekiriyo
alekerao. There is no licensing. What is happening is registering. Registering is not licensing.
Tewaliwo license ya mwanyi wabula ekiriwo kuwandiisa abantu abo abenyigidde mu kulima emwanyi.
And the reason for registering is because of exporting.